Igama uSthembiso kaNgemom Hall we-DA KwaZulu-Natal iqiniso kwelithi namhlanje iqembu le-DA kanye nomndeni wakwaNdlovu kubalwa ke nabanye ababesebenza nokhansela uNhlaliyenza Ndlovu babuzwile ke ubuhlungu namhlanje ngesikhathi kade kuyolalelwa isicelo sebail somunye wabasolwa obeka ukuthi yena ucela ukuthi inkantolo imdedele ngoba ezinye izinto ezibalulekile kuyena ukuthi ahambe ayogijimisa umkhankaso we-MK. Uzokhumbula-ke ukuthi sathi ekuqaleni uma ngabe sisho sithi iqembu lomkhonto wesizwe kubukeka sengazi ukuthi iningi labantu ababeyingxenye yabasolwa ngokuthi babeyingxenye yokubulawa kukakhansela uNhlaliyenza Ndlovu bamalunga leli qembu elisanda kuvumbuka. Kodwa lokhu sekufakazelwa manje na umsolwa oboshiwe. Inkosi eboshiwe isibongo sayo ingiyakwaZuma. UZuma ohlangene noohlobene noZuma owumholi weqembu le-MK. Ngesikhathi lomsolwa evela enkantolo kwabonakala futhi usihlalo weqembu le-MK Party kwi-region owayeyingxenye yabantu ababezokhalisana naye enkantolo nabanye abaseyikhundleni kwi-MK babekhona futhi ngalelo langa enkantolo bezokhalisana nomsolwa. Kulokhu ke kucace kwadibhakwe kade elimhlophe ehlungwini ukuthi kwi-MK impilo kaNhlaliyenza nomndeni wakhe neqembu ayesuka kulona nabantu ayebamele ayisho lutho okubona kodwa into ebaluleke kakhulu yiqembu labo le-MK. Nokubulawa kwakhe ngesihlungu phambi kwey'ngane zakhe nomndeni wakhe nonkosikazi wakhe kumalunga e-MK ne-MK uqobo akusho lutho okubona ngoba babukeka bebasola bebaseka abasolwa ngokubulala uNhlaliyenza futhi babukeka beyamalungu eqembu lomkhonto wesizwe. Lokhu ke kuthina njengeqembu le-Democratic Alliance KwaZulu-Natal kuzwisa ubuhlungu ukuthi banokuthula babukele udwendwe lisina babukele kubathokozise futhi ukuthi kwabulawa umuntu washiya ingane zakhe nonkosikazi wakhe nomndeni wakhe neqembu ayelisebenzela nokulwela umphakathi ebulawela nje ukuthi ulwela umphakathi. Bona kuyabathokozisa ukuthi ukushona kwakhe kubona noma ukubulawa kwakhe kubona ngalesa sihluku kubona akusho lutho bakufanisa neze leze. Siyiqembu le-Democratic Alliance KwaZulu-Natal sifuna ukuthumela umyalezo oqinile ukuthi thina siyohlale njalo simile nomndeni wakaNdlovu futhi lokhu ngeke sikuyekelele kodwa soqhubeka sime nawo noma kunzima ngoba asicabange ukuthi abantu ufanele mangabe behlulwa ukuthi bashintshe iy'ngqondo zabantu noma bashintshe abantu babashintshele emaqembini abezepolitiki bese kuba ukuthi umbhobho wesibhamu kube wona oyimpendulo. Umbhobho wesibhamu awuyona impendulo. Ungahlala kuphikiswane ngokwembono ngoba vele imibono yethu njengamaqembu ezepolitiki ngeke izifane kodwa kuhle ukuthi sonke soke sithi silwela umphakathi. Kodwa uma sekukhona abadecide ukuthi fanele bathathe impilo yomunye umuntu ngeze sikuvume lokho. Njengeqembu le-DA KwaZulu-Natal ngeke siyimukele idlova nedlobonge namahlongandlebe ukuthi athathe impilo yabantu egameni lezepolitiki. Lokho kufanele kucace ukuthi bha okwekata elimhlophe ehlungwini asehambisani nakho futhi sawuqhubeka simelane nakho nanokuthi ekugcineni kosuku sithi wonke umuntu enkantolo unelungelo lokuthi angabi nalo icala kuze kube ukuthi inkantolo imthole necala. Kodwa kulokhu kubuhlungu okwenzeka kuNhlaliyenza futhi njengeqembu le-Democratic Alliance sawuhlale simile khona ekumlweleni uNhlaliyenza.